waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
waxaa soo baxaya baaqyo lagu dalbanayo guryo raqiis ah kadib markii ay sii kordheen tirada dumarka iyo gabdhaha hooyla-aanta ku dhacday. Hooyo laba caruur leh oo duruufo adag soo martay ayaa hadda rajaynaysa in ay mashruuc cusub oo xagga guriyeynta ah ka heli doonto guri. Warbixintan kooban ayaanu ku eegaynaa.
It was just awful, unbelievable. It's really hard to even get the words out how we felt.
Waxay ahayd xaalad aad u xun oo aan la rumaysan karin. Way igu adag tahay in aan helo erayo aan ku qeexo. Waxay ahayd waqtigii ugu xumaa ee noloshayda, ayay tiri. Haweeneydan oo magaceeda la yiraahdo Diana waa hooyo keligeed ah oo ka sheekeynaysa noloshii ay ka soo martay guri la-aanta kadib markii ay ka carartay gurigii iyo beertii ay hore u deganaayeen.
We lost our lives, we lost our community, we lost our home.
Noloshii baanu luminay, bulshadayadii baanu luminay, iyo gurigaygii aan jeclaa. Wax kasta oo aanu naqaanay oo aanu haysanay baanu luminay. Waxaa jirtay waqti aanu aniga iyo wiilkaygu ku dhex nooleyn gaadhigayga, si xunna way noo saameysay, ayay tiri. Sida haween kale oo badan oo ku jira xaalad guri la-aaneed oo kale, Diana waxa ay ka soo badbaaday dagaal qoys. Sannadaha adag ee dhibkeedu aanu ku koobnayn guri la-aanta keliyana waxa ay ku reebtay xusuus aad u xun.
I was actually battling cancer at that stage as well. It had affected my stomach, so I was...
Runtii waxaan markaa ihayay kansar saameeyay calooshayda. Waxaan saacad kasta iyo maalin kasta cuntada ku qaadanayay tuubo. Bal xageed suri tuubada haddii aad gaari ku dhex nooshahay? Maba garanayo sidii aanu uga soo gudubnay xaaladdaas, ayay tiri. Tirada haweenka Dayaane oo kale ah oo taageero guri raadinaya ayaa sannadkii dambe kor u kacay, sida ay sheegtay madaxa Homelessness Australia Kate Colvin.
What our analysis reveals is that women and girls coming to homeless services who
waxa shaqadayada aanu qabano nooga soo baxay waa in ay haweenka iyo gabdhaha soo raadsanaya taageero guri oo hore u lumiyay gurigoodii ay 20% kor u kaceen saddexdii sano ee tagayay, tiri. Miss Colvin waxa ay sheegtay in iyada oo ay dhibaatadan daran ee guri la-aanta socoto ay haddana 54% ka mid ah dadka guri la-aantu haysa ay ka soo carareen dhibaato qoys. Sidaana waxaa laga ogaaday cilmi baaris dhowaan la sameeyey, ayay tiri.
The sad reality is that when women come to a homelessness service and can't get the help they need, if they're fleeing family violence...
Haqiqada murugada lihi waa in haddii haweenka soo raadsada taageero guri ay waayaan guri ay markii horena ka soo carareen dagaal qoys, ay dib ugu laabtaan dhibaatadii qoyska, waayo ma haystaan wax u dhaama. Waxa aynu markaa u baahannahay in haweenkaasi helaan hoy ay muddo dheer deganaan karaan, iskana bixin karaan. Si taas loo helo, waa in la helo maalgelin dheeraad ah oo xagga guryaha ah, gaar ahaan kuwa xaaladda degdega ah, si ay haweenka aan habeenka haysanin meel kale oo ay aadaan ay ammaan uga helaan, ayay tiri. Diana oo ah haweenay ku dhalatay New Zealand, beeraleyna ahaan jirtay, ayaa iyadu aad u fahamsan dhibaatada guri la-aanta, waayo waxa ay sannado badan ku soo laba noqonaysay guryaha ku meel gaarka ah.
The financial stress, struggling to find a place was impossible, absolutely impossible. It's devastating and you feel so...
Xaaladda dhaqaale ee adag awgeed, macquul bay imay ahayn inaan helo guri aan dego. Waa arrin saameyn xun leh oo aad dareemayso in aanay naftaaduba qiimo lahayn. Hay-adda taageerada guryaha ee la yiraahdo St. Vincent de Paul ayaa guri ammaan ah naga siisay Melbourne, halkaa oo aanu deganayn sannado, ayay tiri. In ka badan 400,000 oo haween da'doodu weyn tahay ayaa la rumaysan yahay in Australia gudaheeda ay halis ugu jiraan inay ku dhacaan xaalad guri la'aaneed.
This is an emergency situation and we need rapid action. I feel
Tani waa xaalad daran oo degdeg ah, waxaanana u baahannahay in si dhaqso ah wax looga qabto. Aad baan u walwalsanahay, waayo muddo dheer baan arrimahan ka shaqaynayay, waxaanan u jeedaa inay sii xumaanayso. Dhibaatada guryuhuna waxay xataa hadda saamaysaa dadka dakhligoodu sarreeyo. Waxaynu markaa hadda aragnaa dad dan yara iyo kuwo dakhli sare lehba, laakiin ay ku adag tahay inay helaan guri kira, ayay tiri. Haddase hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo la yiraahdo Global Sisters ayaa dejinaya mashruuc tijaabo ah oo ay haweenka halista ku sugan ka heli karaan guri ay leeyihiin. Madaxa hay-adda Mandy Richards ayaa qeexaysa:
The Little Green Houses Project aims to provide affordable housing ownership
mashruucan la yiraahdo The Little Green Houses ayaa qasdigiisu yahay in haweenka danyarta ah ee ay guri la'aantu haysaa ka helaan guri ay degaan oo ammaan ah. Waxaa jira haween aan haba yaraata ee heli karin guri kira ah, dayn ay guri ku iibsadaanna ma heli karaan, wax rajo ah haba yaraata ee ma qabaan oo ay guri ku iibsan karaan ama dhulba, ayay tiri. Mashruucan oo ay ku baxayso $3 million ayaa la qorsheynayaa in gobollada New South Wales lagaga dhiso ilaa 8 guryo yaryar inta aan la gaarin Christmaska. Waxa ayna Miss Richard sheegtay in dowlad goboleedyada kalena sidaa yeeli doonaan dhowaan.
So we're trying to kill two birds with one stone and put an asset in the form of housing ownership into the hands of the women in Australia who need it.
Waxaanu rabnaa inaanu hal dhagax ku wada dilo laba shimbirood oo aanu maal gelino guryo ay yeeshaan haweenka Australia ee aad ugu baahanay. Waxa aanu xoogga saaraynaa hooyooyinka keligood ah, sababtuna waxa weeye inaanu haweenkaas ka caawino in dakhligoodu ku filaado oo aanu markaa joojino haweenka sii kordhaya ee ku dhacda guri la'aantu, sidaa darteedna ku noolaada guryahooda gaarigooda aan idhaahde ama kolba qof kale martiya, ayay tiri. Diana iyo gabadheeda oo 30 ahi waxay hadda gobollada Victoria mid ka mid a ka kiraysteen guri 4 qol ah oo ay ka bixiyaan toddobaadkii $535. Xaaladda caafimaadkeeda awgeedna ma qaban karto shaqo full time ah ama shaqo buuxda si ay u biirsato dhigaalka deynta guriga.
I suffer from multiple different sorts of cancers. I've actually just gone through another 2 cancers at the moment, breast cancer and sarcoma in my leg.
Waxaan la tacaalayaa noocyo badan oo kansar ah. Waxaan hadda qaaday 2 kansar oo kala ah nooca naasaha iyo mid lugta iga galay oo la yiraahdo sarcoma. Wax dhigaal ah ma haysto, wax dhigaalka howlgabka, lacagta howlgabka ahna ma haysto. Marka weligeed baso ima suurtoobayso in aan helo guri aan leeyahay xaaladahayga caafimaad awgood, ayay tiri. Waxay kale oo ay sheegtay in guuritaankoodii ugu dambeeyey uu soo xasuusiyey dhibaatadii horey ugu dhacday.
My daughter and I looked at 122 rentals. We didn't get accepted for any of them.
Aniga iyo gabadhaydu waxa aanu dalbanay 122 guri oo kira ah, midkoodna ma aanan helin. Dhibka iyo warwarkii hore kuugu dhacay bay ku soo xasuusinaysaa, ayay tiri. Diana waxay hadda ganacsi yar oo maacuunta dhoobada laga sameeya ka bilowday guriga. Gabadheeda Emma waxa ay iibisaa walxaha la isku qurxiyo sida weesaaqyada iyo silsiladaha, waxayna ka mid yihiin dadka loo doortay in ay helaan guriga ugu horeeya ee lagu dhisayo mashruuca Little Green House. Emma waxa ay sugi leedahay inay hesho meel ay mar un ku xasasho.
I can sort of picture I can unpack those boxes that have been sitting there for years.
Waxaa ii sawiran in aan helo guri aan leeyahay oo aan markaa kartoonadayda muddo dheer halkaa iska yaalay furfurto oo aan gidaarka walxo u sudho sida aan doono, ayay tiri. Hooyadeed Dayanana, inkasta oo ay sugayso qalliin, waxay iyaduna leedahay inay sugi kari la'dahay inay Christmaska ku dabaaldegto guri ay leedahay.
Oh, imagine moving into my own home, my own garden.
Bal ka fikir dareenka ah in aan u guuro guri aan iska leeyahay oo leh daarad, oo aan ogahay inaan ammaan ku ahay, oo aanay ciidana iga qaadi karin. Waa riyo oo kale, ayay tiri. Warbixintan oo ay SBS u soo diyaarisay Sandra Faluna, intaasay ku eg tahay.
like us, la wadaag wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.